Yo, welcome to the Real Nonsense K podcast. This is the realest and the realest nonsense podcast. God damn it.
That's what's up.
Aye, man. Hey. Anyway, welcome back. And I hope you all are subscribing to this podcast.
Hey, Nonze. Kweli.
Hey, Mr. Duncan. Boo.
Welcome again to the Real Nonsense podcast. Kama kawaida, subscribe na sunajua tu nonsense ni real.
Very real, manze. So leo, manze, we have a very, very, very interesting topic. God damn.
It's overthink.
Don't overthink. Anyway, so our first topic for the day, naskiaga ati kuna konga naoma fake prophets, fake sijui pastors, sijui nini.
Manze, kama najua wengi, watu wengi hapa ni religious, so... the leaders kuna venye wao tudanganya kidogo.
As long as una believe in your own God. Yeah. We believe in our own God. Yeah. Wewe God wako ni nani?
Mungu wangu ni mmoja tu.
Anaitwa God. Nasema nele ingine.
Nele ingine. Nele ingine ya nyumbani
au nyumbani.
Gai wakwa.
Wangu anaitwa Asis.
Tosha. Mtajaje? Sasa picture kuna 47 tribes zenye zinasema different.
Different.
Mungu anaitwa different kivyao, lakini Mungu ni mmoja. Venye tunajua. Ni venye tu.
Kila mtu akona jina yake tu.
Sasa awa wetu kwa awa Kristo. Kuna venye wanatupima kidogo. Unaweza kuwa hapa leader wenyu ana drive Prado, lakini kuna venye church yenu ni ya mabati, so you need to look into that.
Staki ni kuingilia kidogo.
Yeah.
Lakini adoa nyumba amefanya ile kitu. Hey, amefanya ile kitu.
Iko tu sawa jineleka. Pande yetu manze pale kwa pesa, hata kama manze. Msicheze na hope na faith ya watu manze.
Pia nimecheki ule pale wa Kisumu. Kwa Kisumu kidogo. Hey,
pia huyo manze ule kuja kwanza na chopa. Mnacheza nini?
ati nakushowaje? Nakushow. Ati may God be with you. Lakini kuna bodyguards kama 10. Buda.
Yako safe.
Ngoja. Ati anakuambia, may God be with you. Lakini kuna bodyguards kama 30 ama 40. Acha kutupima.
Na umetoka kesha saa 10 asubuhi na unafaa kuingia Dandora. Unyongwe.
Sazingine msipime maze.
Jipende maze.
God damn it. Msipime maze. Ati mnamoshia barabara. Cheki. May believe. Ngoja. Unajua sazingine maze kuna a lot of different types of Bibles.
True.
So kuna King James. Juu kuna Good News.
True. Okay. Kuna hizo zenye ziko Vatican, zenye hazijasomwa hata na kila mtu. So, kuna tu vitu mob.
Na siati we don't love God. Ama siati we don't believe in God. We believe in God, but sometimes kuna some followers. Question who you following. Ati unambiwa ati kwanza hiyo kitu nani bo ati may God be with you, lakini niko na chopa na niko na mabodyguards kama 7 wamenifuata nyuma, so mbona God asikuwe na mimi niende kama solo? Like
kwanza tuanze na
doesn't make sense.
If you're really Christian, Jesus hakuanga na mabodyguard. Jesus hakuanga disciples, walikuwa disciples wake. Hakuwa anavaa flashy things, hakuwa na anaambia watu atio lazima utoe sadaka. Zizi. Unaweza live simple na unaambia watu the word of God. Si lazima uoverdo. Na hata hiyo do yenye na changu unaweza patia congregation. Kuna mtu mali anakujanga church na hajakula. Unampatia hata breakfast hiyo siku. Hiyo day hata labda amefast tu juu enye ana kitu ya kukula, lakini anasema ni aje kesho atabahatika. Unaweza amua tu kaa pasta unaamua. Kuna watu watatu leo wenye wanaishi side hawajakula, this and this familia yao ina go through something, tuwapatie pesa. Si lazima tuweke kwa mfuko ubai vitu zako za nini.
Mwanzo alafu unacheki gini aje. Mi okay, sitaki kujudge msee. I don't wanna judge anyone. But sasa, unapatanga, most of our bishops ama most of our sijui pastors, unapata maza wako na kitambi maze. Sasa unashanga, ikitambi.
Siko ba lakini traffic police nini?
Acha kisho, misi kwa yona Yesu na kitambi.
Anatoa wapi
kitambi Yesu?
Kwa naishi na ametembea.
Na ametembea manze.
So, unapota na Uber.
So, unapota most of our pastors manze. Okay, me don't wanna judge. Sitaki wa judge, but it's just a question. Sindo, Danko.
Yeah.
Just a question. Ai, napata mazee kuna mapasta wako na kitambi. Unapata pasta anaendesha sijui gari na kaje. Yesu alikuwa na redo na donkey. Unapata? Ama maybe, okay. Maybe this is my thinking. Ama maybe, juu kitambo hakukua na...
Seme modern times. Modern. Hakuna bana.
Juu kitambo hakukua na gari.
Siya by vits basi.
Lakini unajua kitambo hakuwa na vits. Yesu alikuwa na... Sasa unajua donkey maybe ilikuwa Lamborghini hiyo time.
Ah, so anaweza mwalambo tu sahi.
So maybe punde hiyo time ndio ilikuwa Lamborghini.
Ah, tunaweza sema hivyo. Tunaweza try kuwatetea.
Maybe tuseme, acha tu try.
Lakini bora tu congregation yako isisafa na usicheze na akili zao kama unajua we mwenyewe how live. Don't be a hypocrite. Na unaambia your sheep to go a certain way.
Let me tell you a true story. This Tamuta Mr. X. Y'all will not know about this person. So you understand my English pity.
I'm going to try.
So this person is Mr. X. Let me call him Mr. X. This is a true story, by the way. Mr. X. So this Mr. X, he became a pastor. Mm. So after ngoja.
He started spreading the word of the Lord across the community. Alikuwa anaongelesha wa mama, like community. Alikuwa na spread the word. Anakuja na preach tuseme kwa center, hivyo.
So because he was preaching, so he got like a church, akapata kanisa. Wacha ni wale wasioelewi, I mean English, wacha niwaambie na Kiswahili, akapata kanisa. So after amepata kanisa, so it happened the pastor akatransfer kenda some other church, so he became promoted.
No, the assistant. The assistant ndo alitoka.
And then he became an assistant pastor. So after he became an assistant pastor,
God's favor.
True.
Akapata assistant pastor.
So he became like a person mwenye nenanga kwa every village na anawaambia wase mzee okoke nini, wachana na pombe.
Door to door
mzee anakuambia wachana na pombe. So he came to this particular person. Akamwambia niaje? Mazee okoka, mazee wachana na pombe, sijui nini.
Yeah, nikani mimi nimekam kukuambia kulu mazee. Leo nimekam kunok, niaje mazee kulu cheki, achana tei mazee. Na mazee unajua
pombe. Kwa nimi napenda pombe.
Asisasi ni kama tuna reenact yani. Nikani mimi ndio huyo, sasa huyo Mr. X. So nimekuja, Kawa siwa Jehovah Witness venye uka mingi wana kupatia. Unapigwa pale unliko unathani unafungulia mtu. Ukume ni preaching na uzi funga. So lazima usikize yo preaching yote bro.
Alafu,
na upatue template flani.
Alafu nukisho. Sasa unajongi na kongele design ya. Buzoka mekupigia anakwambia ni aje. Ati damko. Manze nakamu na mzinga kama tatu. Alafu nasikia tu kwa mlango. Kidogo na kamenia je, do you know Christ as your savior?
You know these are the end times. Oh.
These are the end times.
Uwezi funge yo mlango. Jipia unapenda Mungu. Utakiki kweni end time ya ukweli. Tena ufunge mlango wambwe, you are going to hell, bro.
God damn it.
Sa uyu, Mr. X ya mekama mepreach. Ya mepreach ya mtu fulani hapa na mwambia, acha kukunywa. Later on
jamaa kaingia some famous musician akakam kwa club flani. So this assistant pastor na alikuwa gamea changa pombe kitambo,
alikuwa detox
ni kama alikuwa detox, akasemwacha ninge upasta
Mungu,
kidogo
ni Mungu sasa
akasemwacha ninge upasta kidogo ndo ni sawi detox. God damn it. Sasa jamaa ameingia mazeki some famous musician ameingia kwa famous club. Jamaa kingia pale kasema ni aje.
Naenda tu kumcheki.
Naenda kumcheki mazee.
Sikunywi.
Sikunywi. Kidogo mazee akapata magalde mwako around pale. Akasema, I cannot approach these people because, and I don't have courage.
Lika courage.
What will I do? Jamaa kapiga ya kwanza. Ya pili, ya tatu, ya ine, wewe. Sasa jamu ana dance.
Gear 5, twende.
Remember this guy is an assistant pastor. So the guy is dancing, Sasa ule jamu mwenye alikuwa mienda kumuambia ti okoka, ndo wakata yako kwa klabu. Nashanga, God damn it.
Ni umse asubuya likuwa na nipreachia.
Umse ndo likuwa na nipreachia asubuya kiniambia tini okoke ni achana na pombe.
24 hours, atasdisha.
God damn it. Sometimes manzi wacheni kutupi makili.
Stop the cap, man.
God damn it. And this is a true story, by the way.
Tuwa kofia, bani.
But anyway. We have another topic. Sasa acha sana niko na kuambia sasa. So the next topic is Monde, what is your ever worst alcohol experience?
Kwanza hapo kwa pombe. Sasa hata sijui naweza kuambia gani ndio my worst. Lakini my worst, my worst naweza sema kuna moja. Hiyo kwanza nilikuwa na do job a certain club over there. Na ilikuwa strip joint. That I can give it as that. That's the match I can give. So, nikifanya huko job kulikuwa na different types of people when you nakuja, but mainly manze wanajua kikuja wanaweza tumia vitu mob sana kwa table yao. So kuna hii siku moja tu ukifanyanga clubs lazima tu utajipata lazima utakunywa hata ujifanye mzuri aje. So nimeenda hapo nafaa kusava wase nafaa kuitisha bill. So hiyo bill lazima nipige shot. Ameniambia lazima nipige shot. Ilikuwa I think ya red label. Lazima nipige shot ndio anilipe. Simi niko leka sawa sawa basi. Ile shot mtu wangu ilikuwa list. Nikisha sema list, mwenye anelewa ilikuwa list na nini. Sinika ipiga mtu wangu. We, kutoka tu hapo mbaka nifike counter. Hata sikufika counter niliave tu kwenda loo. Lingia kwa loo, nikajifungia na nikakaa. Shezima ile, unazima lakini uko awake, unazima, una feel vitu zikiendelea lakini uwezi move. Juu ya vitu mbili umemix. Yani uko nje, uwezi fanya kitu. Bro, nilikujua like an hour later ndio watu wanashindwa nimepotelea wapi. Bouncer amekuja, ameshachota mpaka maji. Amepanda hiyo lingine saa ku ready tu kunimwagilia maji hivi. Ndio nikaamka. Eh. Bro. Never again. Kubaya.
Acha experience yangu mwanzo ya alcohol. Mwanzo paka niko nanga god damn it. Mwanzo mimi hadi mimi nacheza na life. Misa kuna time flani. Tuko 1824.
Oh, wow.
God damn bro. Tumenetuna mabishto wangu. Tume have fun nini pombe nini nini we've danced nini nini nini. Tumefika. Tume kwenda home. So, mimi zangu zimeshika. So, mi hata sijui niko wapi. Najua niko nje 18, lakini sijui niko wapi.
Najua tu kwa around.
Najua niko around 1824. God damn, bro. The next time najipata asubuhi, say, niko kwa St. Petro Station, niko nime squat.
Yeah.
Kwa hiyo, rachikingi, kingi yange hivi, kuna kogana some nini. Kuna kongana some, what do you call it?
Akaka pavement.
Ika like pavement yenye na kongani kama iko na drainage ukuchini. Yeah. So nimeka hapo.
Pale karibu na ule msi wa smoky.
Bas, yeah. So umeka hapo, nime lean hivi, mwanze na kuna rasha.
Kaleka drizzle ka asubuhi.
Mwanze, nashanga niko wapi. So mina juwa niko wapi, niko opposite 18. Yeah. So nafa kuchukua mat. Nirudia di Rongai. Yeah. Juhu at that time nikona ishi Rongai.
Yeah.
Ah, kidogo hivi nasikia kawangore 30. Hey, kawangore. Hey,
bombo clutch.
Nashanga mwaze. Nashanga, why? Kwani niko wapi? So. Nikauliza di odonda mwaze. Nimetoka 18. Nilangata huko mwaze. Niko kawanga, niko wangwaro bro. Aje. So mimi nimechill pale. Nimechill pale nikaenda nikachukua mat. Umsel donda fulani akaniambia niaje cheki. Acha nitakufikisha di tao, ukifika tao uchukue mat nyingine ufike di Ronga. Ah nikafika. So umse akanifikisha hadi akanifikisha di tao. Akanifikisha kwa mat fulani. Hiyo mat ilikuwa inafaa kwa dadi Ngongi zunguke hivyo hadi Kiserian.
Yeah.
Alafu itoke Runga. Asan kanipatio mat, nikeshevo, adi nikatoke adi kiseri ya
Nrungai. Wauka zungu kana yonja nyanyuma.
Take remember this whole time, I simu ilishaenda bro.
Wow. So ati ilapo mechapishwa tu kibahati, ni Mungu tu amekone urumu.
I called some friend of mine, akanitumia do. Hey. So after amenitumia do,
alikutumia saa kwa namba ya
ya msewa. Azi ya alitumia kwa namba ya msewa mpesa.
When he's smart.
Katumia kwa namba ya msewa mpesa, juni likuwa na namba yake often.
Yeah.
After mentumia kwa namba yake mpesa, menukajumia.
Nande reason unafaa kwa namba namba offered. Usitege meange tu simu manze. Unani kwa namba namba offered.
Swear. Tangode nikasema gani aje. Nikiaenda klabu. Lazima nene na mse mwenye na joa, na mse mwenye na mwenye na hey, intenta,
hey.
But anyway, mwenye naenda nae, ni mse mwenye, anaza nifikisha mta, ama mwenye tuneza, mwenye na joa hatu
tunenda the same place.
Tunenda the same place. Sezi enda klabu peke angu.
Ati, utajipata joa hata una kidney.
Si hata kidney, utajipata mwenze.
Ulefumwele wabu.
Si hata hivyo. Tujipata tu uko na Moses mahali hapo ama uko na Abraham.
Atijo ati kenye unakumbuka ni shot tulipiga tu shots za mwisho.
Ulipiga shots hivi
unakumbuka ni unaona Mungu anakujudge.
Unaona Mungu anakujudge the next thing. Hata ukuomba unaweza jipata hata unachomeka.
Ulipatiwa uli expeliwa uli tumo direct. Ado kuitwa hearing bro wale ambao tu wewe kwanza hata vitu uliko unafanya before kufe wewe enda tu endo uongee tu na shetani uko chini usibonge tena
unachomeka tu ile design tu mzee na check please
hot
I check it by the check it, these are these check skin is this
dark bro
very dark skizeni ukeje unaenda sherehe
please omba. Omba tu.
True, true, baby.
Juwezi jua alcohol yako ineza fika wapi.
True. Iyo neza, neza a clip to that. You man say, mi na brangu mles tukiendanga out, like tukiendanga out way back. Mi na mother alikuwa natuombea nga tu atatuombea. Anajua tutenda tu out, lakini anatuombea before tuende out.
Swear.
Turudi na ndai safe, manze. Iyo tu ndio nakumbuka na inyewe wase wanafa kuomba before ende out.
Swear. Yeah. But these are fact.
Uneza tekwa, uneza zima, uneza pigwa chupa. Like, wezi jua shit, uneza go down.
Uneza toke hivi, maze upata nena mse pale ya kutolewe rithe.
Kwanza hapo kwa,
By the for real, maze ukitoka tu maze kama unaenda sherehe maze ambia tu saja tu mwambie
as much as unaenda kuchoma
safisha tu before uchome safisha ile mwambie tu manze najua ni mbaya ni mbaya lakini manze acheni
manze nisaidie tu
azin saa zingine
mwanzo is overdue
but the funny thing acha nikwambie mimi unajua as much as okay, as much as, yeah, actually,
of,
same
course,
as much as.
Of course,
so,
of course.
So, I have a lot of friends. Because I have a lot of friends, so I have a lot of ghetto friends.
Yeah.
So, a lot of ghetto friends, when you unakonga into crime, unajua wase unasema ganiaje, as much as unajua nendanga kufanya crime, ahase uambianga God tu niaje. Mali nenda kufanya, anirudi salama. Anze,
nirudi tu. Mbaka ya najua. Salama. As long as anajona, as much as anajona
fanya kitu mbaya. Nenda kufanya kitu mbaya.
But, anze, ataki kukufa pia.
Unajua. That's what unapata msia, nenda, wewe mwenye uko pale na kuibia simu, kuibia simu na merudi form, merudi kwake kwa nyumba. So hiyo anasema, atambia God ni aje.
Asanti.
Unapata?
Uwe msia tu anaza toa tithe. Wewe unasema nini?
Lakini sasa cheki don't use ati God's name for true. Like you for in evil and don't use God's name for evil. So do this manze as much
tutaki kuingia deep into that but yani hapa kwa sherehe kama unaenda
don't use God's name for evil so so you guys
Safsharada
tu manze but anyway as much as even God anatu understand. So zingine mwze tuko maybe, okay, mi sijui kamo, me don't know. So mimi nize kuna stress mwze, na nikuna stress, maybe neza sema, hey, maybe let me go take like a drink.
Yeah.
Yende mwze nipige sherehe. Tulize tu kichwa. Kisho subi kifika. Sasa zingine hata siwezi fanya hata usherati. Maybe ni
kuna kidogo tu. Unataka tu kunya tu.
Kiasi tu mwze.
At least.
Ni feel manzi hata niko fit manzi. Alafu nirudi kesho asubuhi, I'm sober, nishamaliza na no stress. But sikiza but again, don't use alcohol.
Don't use drugs as an escape.
As an escape for something. Use it as like for entertainment, ama you for leisure, ama for pleasure. You don't get. Si ati unakaa hivi unasema ati, "Hey, fuck wacha nikunywe pombe niseme aye
sawa mashida zangu
why ni sawa mashida zangu manze
mashida manze
bado tafanya kwa addict for no reason for no reason so do aje kunywe pombe mazo kisema ni aje wacha nijibambe
enjoy hata labda umepata promotion labda umepata interview imego through piga sherehe
manze polite
mshande imekam piga sherehe
manze jumekome like for the whole month manze umekuwa ukiteseka
ni birthday yako piga sherehe
kwani kuna siku nyingine kwanza kuna birthday once in a year
haribu hata afadhali ujisave mpaka hiyo siku ya birthday tu haribu tu
ya
the whole year.
God damn it. But anyway, man, it's been real. So, kila mtu mwenye anasikizanga real nonsense, manze. This is, as in, it's been Danko and Kolo.
Of course.
To the fullest. Next time, if you want to hear us more, pale kwa comments ama pale kwa nini. Wecheza ka.
Gonga ka. Tuambie. Yeah. And thank you again for listening in. Stay blessed. Stay safe.
Yeah, stay safe.
More wealth.
Believe in God, by the way. Yeah.